teri am kede ha mi halna on ko jakili ko beri gaaduna ko ko gonga o tigi nano a feewi e gondin dum tigi dum adana ma weltare e beldigal
e hego woni di piji
e ko goddo yesu kristo mbo imitima ga maydende
wona mbo maynato legal paltindirangal
ha ko gonga kono balle tati mbo wurti kala
o ko folo folo hono gandirda ko gonga
ko jokkobe makko yehiru yanaande de awa be tayimbo itama ton buri non seeda be kalni yimbe fof yesu imitima ga maydende wobbe kewbe hakkune mabbe be mayi baybe kalni be fi o gonga
ha en gandasi ko goddo wujji bandu makko
be bawta wujjude bandu makko bay soldasi be doki ton
ho goddo yi yesu tayimbo wurti
ha yimbe kewbe jiimbo maryam mangdala yi imbo gasengo yanande makko almube makko yi imbo to suudu be jiimbo kala to sengo gejjo to ferlongo buri yimbe temede jowo be yimbo ton
hono gandirdon si wona wonki makko tan arti
kanko wona wonki makko tan arti bayri thomas memi bandu makko yesu nyami liddi e jumri e teribe makko wonki gartugi gamayde de wawata ke memede wawata nyamde
kon hono mo wawata imitorde gamayde
kanko mo ala junubu hay seeda wadobe junubu foti mayde mayde de hebani dole e makko kanko tan mo may fi junubaji mon ko dole alla imitini yesu gamayde de deftere ala de wi ba yesu imitima gamayde de di wodi fere a nyawataake
ho yesu hebi dole he dow mayde de
ha gomdimbe he yesu kulata mayde de ha yimbe kewbe balebe tubakobe banobe fobe gomdini he yesu mabbe be kulata mayde de
awa hoto yesu woni joni
mbonin to alkiyama mbo jodi maga sengo nyamo babu makko
hono mbo wawi en wallirde
bay mbo jodi ma sengo babu makko mbo wawi mbo halande fi gomdimbe he makko mbo okama dole fof mirim makko tusur woni e do amen tusur mbo naba minen mbo doki minen kala mbo okki min dole mbo doki min to lawol jahongol to alkiyama
ho yesu kristo artat gaduna
ha mbo artat emin gandasi mbo artat boyata e mbo nyawa yimbe fof yimbe bombe be jahat to dula seitane
hono wawi fiibe gomdimbe he yesu
mabbe be dutuda he makko to alkiyama Allah andi waktu o on poti parde fi kawrugol e yesu tambo arti en poti gomdinde e yesu krist en poti nande hala makko e jokkulawol makko ngol men komi gimita gol gamayde e wurde nde gomdindo e min hasimbo maye mbo wurtinte mbo wurtinte e wurtinte do he gomdindo he min wo mbo mayata habada mbo mayata habada